Most is on one a kapala.
Denhousenambia.com.
Oh Lord of mercy. Dem a come here, man, you know I say.
Most is one a kapala. And your boy in your tummy dear. Kulungu wanga mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Kulungu wanga mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Thank you, thank you. Pavendu mwani pansa yawe. Thank you, thank you.
Thank you. Nitokoza mwandi sekatura. Wakumwamba famene amatita. Manje manje watinja moyo wanga. Na nyumba ne mwandi nizamanga. Nikali na mpavu ero futi nitamanga. Bezo kamba galeza baza drama. Ziko mwambuye hawe famene mwandi titira. Mwatinja mwandi moyo wanga. Mwazi mwana kapala
kumanga. Mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Kulungu wanga. Mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Thank you, thank you. Babendu mwani pensa yawe.
Thank you,
thank you. Mwazi nezo niseka lana wani kumanga.
For another brighter day. Thank you Jehovah kupambana ni kulibe. Sha nina pempa chema chezi. Mwabwela mwani pasa nyenyezi. Nina pempa chema suku. Kudabwa mwani pasa maapozi. Sha satana alita chila. Latini chucha dabwa na kolola. Chaka chasila panjinga. Chino chaka wadabwa ni kolola. Ha ushitasha mwina shetani. Hata pika china shetani. Haka njila kaku heaven. Niko titika na sangani.
Mulungu wanga mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Mulungu wanga mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Thank you, thank you. Kavendu mwani pansa yawe. Thank you, thank you. Ponselezo nisekalelo vani kumba.
Thank you, thank you, thank you. Mwani pasa Juma Hatuma. Nezeri wafutika. Nitokoto nyamalenda. Ninalipe na pokona. Ninalipe na pokutia. Nezeripe na futita.
Mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Mulungu wanga. Mwani dalisa. Mwani paso vene nenzo sakira. Mwani dalisa Thank you, thank you. Pavendu mwani pansa yawe. Thank you, thank you. Ponselezo nisekalelo vani kumba.
Dasha koche mulungu wakati pasa mwezi. Oh Lord of mercy. Ha! Kwa nakatula. Kwa chinu ndia oko. Mantez. Paso ya tukesa house.
Ha! Andrew Fashion. Dan shop. Na uona. Ha! Ankolobi ma dan shop. I see na uona. Now young Kasela. Low back pain. Now go on, I see you. Mr. Tate Empire. I see you, now go on. Freddy, Roger C. I see you. Wanna duck, I see you. Now. Wanna Simazira, of the Tad. Wanna Mwaza. Palamba, officer.
International touch over.
Download music at denhousenambia.com.